Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Sakirabe heedi be onen jam hande altinere sappo e jeego lewru juillet hitande 2018 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓori masilima capanɗe nayyi e joyyi Ousmane Niali Bullo kabaruji ɗo Mamadou Ouattara to ɓoggui jande to on kumpitata wiide masiba gaɗɗo yonkiji kewɗi waɗi gagna Isa Gallan o nokku wonle région Menaka bonande o waɗi yonkiji sappo e ɗiɗi e wi himɓe toon woteji hoorejo leydi kanɗi waɗede nogay e jeenayyi lewru juillet ndu dartoɓe lamarɓe ana gondi e wadde immadaraji ley leydi ndi région ngaji kayi ɓulli kuro sigu e sigaso wondi dartoɓe lamarɓe yogaɓe jotti ley timmode yontere ƴaɓɓene nde mono fo holititi ɗallaji goduɗi hono wattade fa heɓanaɗi jogala ley région mofte himɓe toggere kumɓe jeego sikkitaɓe jaddinkoɓe cuuti ɗum en keña ndi gendi e teni ana wara kilométre ŋaji capanɗe jeɗɗi e joyyi ɓe tawde himɓe gendidi woɓɓe suutanoɓe sikkitaɓe jaddinkoɓe cuutino e ƴaɓɓade yo ɗiwoni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade kabaruji ɗi e Fulfulde. Isa Gallan o nokku e hirnange o nokku o won e hirnange Menaka hippama fa himɓe nden no mayɓe gaɗi hen alankeñe o ko himɓe toon kolliti wiide himɓe sappo e ɗiɗon keddi hen ɓe fuu ɓe worɓe gomɓe ley leñol Ibogo Litan e Irda Fan Oumar Waygalo ɓeyda en faamu.
Yimɓele joy en kaɓorɗe gonduɓe e nandude keerol hakkunde Mali e Niger ɓe nani nokkunodirteɗo Isa Gallan iɗum heedi hirnange Menaka seediɓe kollitiwide ko ɓuuri civil en sappo ɗiɗon mbara ley hen fa hande ɓeɗo seediɓe kollitiwide sukaɓe kañe e rewɓe fuu ɓe joppi worɓe ɓe tawitonɓe ɓe kari biyonkiji muɗum en. Oɗo bonaɗano wondi e wadde wakkere nde karte gotirɗe gondi e feccede ley saha leydi meɗen ndi le tekkito yontere nde guɓal jadinkoɓe mbigal pabotogal kabaru alsilama ko e alsilama en ɓe mbi ɓe cakkoto woteji kanɗi wadde ley hitande 2018 ɓe gaɗan bonandaji fewde e yimɓele mokkoɓe du fedde nde ɓe noddirta MSA kañe gacca kolliti wiide ɓeɗo yimɓele gaɗoɓe ɗiɗo bonandaji wala fuu jaali leñol golɓe keeri ñalawma hande no kala moɓe keeɓi fuu ɓe pewta e muɗum kowoni fana mabɓe faɓe eggina yimɓele wonɓe ley oɗo nokku fuu e manggal muɗum fa hande le région Menaka o micciteɗen wiide ley lewru avril e lewru mai ƴaɓɓinon ndu won bonandaji gaɗɗi nokkunodirteɗo a glace wakasa kañe timbowen fanɗi fuu yimɓele capanɗe nayon keddiki ley hen cuuɗi kewɗi du cuuma toon
waɗa hooreji gonduɗi wadde ɗi yo saabe gofernement o wala sembe wawa daranade hokkude manggal paɗe muɗum ɓe kaake kaɓorɗe mbawɗe heƴude fa kaɓo e waɗoɓe ɗi golleji ɗum wonno ko honjotoɓe yogaɓe kollitiwide Boubacar Boukoum andinɗo kabaru politique ana e mabɓe e wi makko ɗi bonandaji ana jonnarano ley wattu woteji ɗi keɗe ko Boubacar Boukoum wiɗo kabaru muɗum ko fotmata togol landimo
attaqueji gati ɗi balɗe aɗa hani samɓe gouvernement men o gouvernement Mali hande o wala sembe mo wala sembe haɓorde mo wala sembe haala ɗum waɗi so wakkati fur aɗa yiya attaqueji ana waɗa e yaga agaji du ana holɗina yimɓe hande ana yiya so élection ji ɗi yiyama fa waɗe kañum natan fiyan yimɓe waran yimɓe donc sa ƴeewi ɗi fur a faman gouvernement men o wala sembe jottaki ngala barke mbawɗo haɓude ɗo yimɓe donc sa ƴeewi ɗum élection ji hande ɗi ana holɗini fa wona seese
sakiraɓe fa ɓeydoroɗon famoɗon mbawi ƴewde ɗi kabaruji fuu ɗo helloji amen Facebook et Twitter fa dokkondu ko woni hakkillaji moɗon mbawi noddu dow ɗi numéro ji ɗiɗi capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi keɗe tenugol himɓe dartoɓe laamade
do kabaruji studio tamani
hokkude kabaruji fa faame kaltidan fa ndewren
studio tamani faaboto golleji woteji
kayi kulikoro sigu sigaso ɗi woni région ngaji ɗi dartoɓe laamade jeeyi daroyde himɓe muɓɓen ley timmode yontere ƴaɓɓine nde ewi e mabɓe ana soumayla sise mo IRD Ibrahim Boubacar Keita mo RPM sek Modibo Jara mo RPDM Modibo Kone mo mouvement faso Kanu acci hake Aliou Diallo mo ADP Maliba leydi immadaraji mono fuu holliti daronto heɓande tiɗallaji ɗi mali jogi ɗi dabare
ley cakkiti yontere nde dartoɓe laamu oɓe fuu eɓe caaki ley leydi ndi fuu e manggal muɗum kanko Ibrahim Boubacar Keita mo wonno stade makoro sisoko kayi ñalawma hande omo domta les réseau mofti omo hani wadde toon balɗe ɗiɗi candidat ADP Mali Ba Aliou Boubacar Diallo omo wonno keñen kayi o nangi adi wiide somo wotnama o darna ko yaata million golle le odo region kanko candidat fedde no detta alias kayrande hamadou touré kenyom wonno segu yoga halaji makko di fun jowi ki tit alaji di sa halidi malidi jogi kanyi no suka jokkolbe kani hebirte golleji sek modibo jara candidat fedde no detta rdpm an wonno kulikoro o adi ki wiide yimbe joppabe le fedde i commande so bami fo wotnama ben tottete hakkeji mudun en kanko soumaylay siso mo domta nyalawmo hando le rezo sikaso jango o daroyto yaso yimbe wonbe to kajoloto farde mako timmide le ngalure sigaso de candidat modibo kone kanko du kenyom wonoto sigaso to stade babemba traware o modarino to no adiki wido jowtoto yalla hon sigaso hani hebirton latti mawdi so bami fo wotnama do wiwo darnanto universite dido ba tenugol yimbe gol fudi yilale jeddi lewru je jabbinondu kambe yimbe le noga enam dartob lamu be fube adiki wide kebe le leedi ndi kaneno jam e deder hani wartirde le nokko
so mim wonno kananke leydi ndi yo yewtere der e mudun no bibbe leydi mali fuf tota hala
on kebi famu dun yo umar way galobe dinno en famu ya finde julabe hebude visa ngaji darnaade fa lumoji di billito va neno neno ko lumoji kubar sanne dun ke ngongol buyto timminde kirundiral julabe ko wad neno ko wadda e sariya di kabaru ji wonde himbe segu ko liti widen daronto wadande julabe sini kanyum en ardina leydi medeni wi mabbe sini kambe laami be ngadan e neno be ngatta arande yo ya finde jago kedde ko himbe sigu yogabe kulliti wide don kedjada amen gondoto Mohamed Cissé do facci tango mum minisende bu
ici je suis président
so mi woni président mi fa ban kaldal hakkune jago tobe suudu impôt douane et affaires économiques yalla e dun ya fina ti dalaji hakkune ma gonga kay so mi woni hore jollam mi ya fina he bugol visa jago tobe e fide dabareji yalla ciugo kulleji di fu an laato goto ko don e hore jollam kesso du jago leydi mali e le e kerondir le commerce mali sa be ti dalaji anato kamardi douane dun savi wattu furtu kulleji e anabe de latimi president mi fiya dabareji yalla jago tobe fu ana keba jonde liduma dum latuto sababu intude bonandaji hubugol yite
mobel gotel le cortez horaju leydi ibrahim boubacar keita gondunongel wadde iw non gonduda wadde imadaraji le réseau mopti o kasara lawol hewte kedum kikida ko do lawol banyangara nu sise andirtedo abba nenno kollito hakkilo horaju leydi ndi nenno holitam holitam wiado hedde ke o kasara sikitabe jaddin kobe cuuti himbe toggere kumbe jeego alankenye o nokku etenengu anawara kilometer nga chapande jeddi e joyi o won le réseau mopti o e wi sedi be wadobe ogol le nom hedde gelle badide ndi ngendi indi nde finata fa sutu gongol wada be tawti himbe ngendi ndi wonnobe juude jaddin ko be ciutanobe jabbade do ni sikitabe jaddin ko be ciutnobe himbe do kedde ko lannondirim e neddo ton goto kullitindo par inde mudon hale
yimbe jeegon wonna nga kenya tawti yimbe tatakon ana gonno tawti yimbe jeegon kenya be do ni yimbe jeena gaata kenya woni ko yimbe jeegon be nada le jamma oni yama dum woni wi gelle gelle kilide min be ndi ngi motongaaji sappo e joy ana ngi lolle feya ko ci faade ki ci sappo e joy nenno ay le majjo jamma o pulci ko sharke ngi yimbe jeegon be nangi so yi ma ngol lumbi on ngi wasse de ngi ngi
nana yimbe ngendi ni hono ngore hande
ay yimbe ngendi ni ade demba san
mangal pade ngol le ngendi
mangal pade ngol ton kambeno be nyaaji le ngeni ni ni be ngoni so be fili le ngeni ni be ndi dangal be minen fulbe be sebbe be balere be dum fu be ni na gota ba gota min jida torre fu wada hakkunde addi mawbe amen ngurdi modidi minen de minen jidi tawe ngundan amen dami de ngurdi mi de modidi
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakira ben jandaro en kabaru nyallu le region ngaji me ndi jande region mopti den le region mopti o fedde balle rewbe kanyum e ONG ngaji yoru heydintinam aljumar dabbinande leede jonde madame touré baji hamadou cissé woni ardinado de fedde o lamoto bureau mo rewbe chapande nayo en jeno ngoni e mudum nenno lamoto le dubi joy sakira be mi tindo sembe kabaru di massiba ngado yonkeji kewdi nenno wadi kenya inzagalan onko won le region menak wadi yonkeji himbe sappo e dido himbe tonko yejjiti wiide woteji hoorejo leydi kandi waɗetno ga e jeenayyi lewru juillet ndu dartoɓe laamarɓe ana gondi e wadde imma daraji yaade ley leydi ndi région ngaji kayi kulikoro sigu e sigas woni ɗi dartoɓe laamarɓe yoggaɓe jotti ley timmode yontere ƴaɓɓene nde mono fo holliti hono watta fa heɓla tiɗallaji gondu le mali gonɗi le mali ɗi jogola himɓe jeegon nenno himɓe toggere kumɓe jeegon cuutama jaddinkoɓe e cuutuɓe ndi gendi e tenigu ana wara e kilométre ngaji capanɗe jeɗɗi e joyyi nenno ɓe tawta himɓe woɓɓe suutanoɓe ley o nokku sakkiraɓe ɗo kadi ɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere nde ana wodi wassalam.